kun radio sagale americati radion sagale america with ataqa be amma jimaatat galgala kessa saala mafolakka anga sa sadit meter bandi 19.25 washington dc raka dabar saganta fan oromo amma jalqab attamoltan kabajamto tadagge fato ta kenya guyana raka ibtata dole sadik dami sadi barakuma lama 19 kesum mesitun kesana ranjalen nega madat
kano dudubis wantu jube horati nanno bulchinso ummatto takibba keset labsini ro hatattama labsa mejra
bakatto ta godanto ni libya keset seran ala hidun akadabatu motumon na europa waligalani rugaba so du kesak abna godina baletti namonni manaf qe ofira buqani jira tajiran qe ofitti debi u dadabun sani rakof nu satile jedu ango nis debi qabu hanga tumura saganta kenya tinu walin turajen na dagge fato ta kenya odwa dunyan jal qabna tujube
bulchin sanano matto ta kibba braga fi diaten nannon sunerof bulchan bulchinsa waranan bulun kambulajiru ta umbe kamera tarkam finkun kamfudatame torbe zoni sidama keset mormitota fumnota naga eksan gidut wolte buinsa umomen lubun nama bade qabeñan erga barbadaim boda kanarat tayon malakke jaran odudda boda gabasa qamna bulchinsa magala dredo agumi wogala mafawa mena fanyae harwa fitana bulcha magala harwa filatera tayta bulcha magala titana bulcha ta un kan mudaman ob ahmed mohammed buhi nagenya afd nagde magalatif qiyafata kennani kanojetanta ubeksisan afaniya ita uno gota kuda sadandar bani fojeta katuran abdalla usman fedaufin hoji wangaddi sanif bakkasani tigafatamu tun immoti dubarto ta fijolle adde fatu mustafa filatamani ru jara gabasi addis chakol motumaf qamutin immi ilalu dursani nagaf tasgabbi biya fakka hojetan izeman wamiche dabar sera sidama stay kutale biyetti kabro keset imma humno tarakko umani addabase murtit akade sulle motumma gafataniru izeman kanaka gafate har aware rat ibsatu ta oduf kenen ture ministeri mallaqa kenya ya kamala maltumman himatamani mana murtif yatan henry rotich barresa sanif namota kan digdami saddet walin kan himataman yotaw qarshi hida jaruf biyettin ramade kesa dollara miliona lakkawamu qisasan randebia dollara miliona lakkawaman balle sudan to anna policy jala olan galmo dawit dabala taqaba
policing kenya minister malaka biyetti to anno jala olche menamurtif dese henry rotich minister malaka biyetti baresawa jira sanikatan kamautu gede balate wali gala namonid demi sadetan qarshi biyettin hida bishani to ko jaruf kesera dollara miliona dibato ko fi miliona sadetama awli okanemmo shilingi kenya biliona kurusagal qisase sun shakamani kale sagalgal policing to anno jala sanolche arasi matamtoni kun manamurti fakadiyata wamamani namid demi sadde kesa kudaja dadchaf diate marti sani yu imata sani ratti diate ganani jiran Director Ajin Abana Lenga Motumma Kenya Ipsakale Sasabay Malibiyya Titif Kennanini Angawani Wajjira Kasarika Ministra Biyya Tila Maafi Abli Motumma Kaneddun Birri Biyya Mala Maltumma Mbedejina Mekan Miliksu Kesa Harika Kabuji Chundubbatan Kanafis Waruwaankana Kesa Harika Kabuundi Himata Ratibani Meera Ajiran Director Ajin Harras Galmi Manna Roti Chifi Namota Didimitur Bankan Irana Mota Jiran Ratti Abana Lenga Motumma Kenya Yaka Motumma Atu Sera Rawi Projekti Biyya Timbasti Chapsu Sera insuransi biya ti chafsu fi kan rattiba nejira. Ida bishani sila ijara mufture, karishin saata mekana ijaruf, abbati ijar saata alayan chalbasin kapurate ture yotaw, karishiata mejada mekana bakatide bisudab director Rabbalanga Motumma Kenya, United Kingdom ifi ta alayan intumso difan orga chuga fachusa, Nuruddin Ajin hima nejiro.
The ODPP has made several international mutual legal assistance requests to the UK and Italy to assist.
Akazjedu, director Ajin. Director Rabbalanga Motumma ammas qoranna yakamalla qawmu miqorachu fakkanu tumsanifi United Kingdom ifi Italianin gafatajir tumsakana bod qoranna ungagge famajiru yotumuramu himatikan kadabalumu malulleni jira yomara malamaltumma yofalmitu wanti debi mudatu maluni jira angawun motumma kun qabamun bakatokotokot akawkarayin kasifnefi wanunda demaqina nurdu fajira jechundubatu rotichifi barresan wajira ministra isangagisani haradaddechaf diatani mirgawo berg gafatanin boda abban serawo bi qarshi dollar kuma dibatokko fi kuma afurtemishanin yokana mo shilingi kenya miliona kurashanin akaban eyemani fi jiru gaba sagale america ገልሞ ዳዊት ናይሮቢ
ጀርመን በቀጥታ ከንተኩማ ሞቱ ሞታ ሙርቲ ቢዮና አውሮፓ በቀጥታ ፍኮሉ ገልቶት ተዋደን ባሲን ሊቢያ ከሰጠ ከኒደምኔ ለብሰን ሲማቴጅራ ፓሪስ ከሰጠ ከለሰውል ገይገገሰንን ሚስቴሮኒ ድመብየ ከሳፍ አላ ከብዮቲ አውሮፓ ሄዱን ልቡነማ ገላና ሜዲትራኒያን ከሰጠ በዱ ኢትሱፍ ጭቻኖ ጅጩ ፎሊ ገለኒሩ ከባሳሊሳሽ ላይን ሶራዴስ
ministerota walda europa tana bombi adoles shan khambi bakata libya jirta jurat nama fitanetti tana maritana waltin dofe wari bombi tana nach khisat fitani age guddan war baqya ufi war jiren nago mitakabbar badia namshan tami sadi fitani libitokof sodom jala mamadesen name kam fitan kunen age guddan gamoji bi gamoji sara khisaduf bulchoti europa rakota nafaloni wandansa tatulla kajechi tokuma motmotati rakko heddu jiramalle akko UNHCR jedutte hambi bagatan iyo heddu lafa wan fedan ke sennam tulchen ka nyata dugati barbadan ke setti nargan ka rakkinni heddun kees jiru ke settu lafa ka trajuni tan fa ke setti dotille henum jirti namijireen barbad bisan dudeetini rakkin heddu kees jir jar kana cibasu fammo addunyati tulqar qaru jirta tulle diba heddu jiddu jiraajada oduiman UNHCR Charlie Yalex.
At the moment, most of the refugees and migrants who were brought back to Libya are done so after being rescued or intercepted by
the Libyan Coast Guard. Akan jere o Libya dari egu bakata fi war jiren wayek barbadia u jirkana dari ragakabetin Libya ges amalle itum jiran karan biyet tinjiran kunin gargar satatulle karan harai biyan gargar jirachu male jeda bakata fi jari jiren wayek barbadia kunin garbdu udetin yo heddu dabile fi dabile motumman taini ke sabarbadetin ke sagure heddu afan balati basan UNHCR ramo waldan Europa jarkana jiren nisani garqaru fi afan balati basu uf gare jarachu qabajet.
In terms of the NGOs, I mean, we've called on Italy to reconsider their latest proposals.
Gara NGO ti kana moda bile motumman taini italiani nam garab ke afan balati busu gana ujitano jatu jarku fetin jarkan garqaru ak wonjalatin himata tunini dabachu malti jarikuni nasum ilmena mati qabuf jarkan achi ke sabasu fijir adunyalen serum kan qabdi jeda adoles dabrkesa donin bi germany namashantami sadid alana idola lampesuda ke sabase qabetin himati kesumatu yunama donisuno ofinimati nami donisuno ofulene hajaj ministera kan fudachu dideten hajaj motumasuni fudachu dide man murti gefate mani murti len dubisun lale bilistolchi
ከደጋጅርተን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ፓርቲን ሰፉት ጭጩ ከብሪቴን ራ ቦሪስ ጆንሰን ፍለኖ ሆገና ሃራፍ ዶርጎማኒ እንጅፈቹዳን ሙሜ ሚኒስቴራ ቢየቲ ኢታኑ ተኡፍጅሩ ጆንሰን ሚኒስትሪ ኢማላ ብሪቴን ጀርሚ ሃንቲን ሰገሌ ዲበራ ሀርከጃ ተሚጃፍ ሶዶሜ አፍሪን እንጅፈታን ቢየቲ አጃይባ ከነኒ ተኮምስና ገረፉለ ዱራት ተርካን ፈቺፍና ጀቹዳን ኢርገ እንጅፈቹ ሳኔ ለብሰኒ ቦደም ሴንሰታ ፓርቲ ሳኔ ቲመን ጆንሰን ብሪቴን ገምታ አውሮፓ ከሳ ቦውሼ ሀሞን ኮሎሌ ሶዶሜ ተኮት ከለብሰን ተው ዋዳ ሴነኒ በርኖ ተጫሳሬ ሞቱማ ፈዋልታ ፖሊስ የከጀጀበይ ሰንሌ ዱበታኒሩ ኦዱነም ማፍቀኑ ከነም
ከነገፈታ ጅርተ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ወልዳን ወልገርጋርሳ ሚሶማ መጫፍቱ ለምኒ እገረዴ ቢኤ ሄ የማርገቴ ያይሳ ጀልቀባ ፍንፍኔ ከሰት ድልበተ ደርብ ገገ ሰጅራ ወልዳን ኩን ቢፈሃራን ሆጂ ኤገሉሳ ፕሬዝዳንቲ ወልድቻ ከታን ኦቦድርቢ ደምሴ በክሰኒሩ ካናረት ጻሃይ ዳምጦ ገባሰኑ እርግቴ ቀብድ
ወልዳ ወልገርጋርሳ ምሶማ መጫፍቱ ለማ እርገ እረዴቢዳን ሄየም አርገቴ ያይጀልቀባ ድልበተ ደርቤ ገልም ኤግዚቢሽን ፍንፍኔት ታኤራ ወልዳን ወልገርጋርሳ ምሶማ መጫፍቱ ለማ ኩን ዋጅረሳ ፍንፍኔ በከደረ ሙጃ ዮካን ሽሮሜዳ ጀደሙናም በከሙት በነቴ ሆጂ ኤገሌረ ጀረን ኦቦድርቢዳ ሙሴ ፕሬዝዳንት ወልድቻ ሆጂን እድሌ ወልዳ ወልገርጋርሳ ምሶማ መጫቱ ለማ ኩን ወልት ቡንዚ አከሂንጅራን ነጋለለቡ ረኮሌን ዩኡማማን ጃርሱማዳን አራራቡ ሱፊ ነሞተረከተን ዴገሩ ከነን ቡቃን አከበከታን ትዴቢያኒ ቱምሶፊ ዲሞተ አዳዳረት ሆጀታ ጀራን ፕሬዝዳንት ወልድቻ ኦቦደርቢን
ወጂን እግሊኬኛ ቸልቀባ ከነትካየፈኑ Gameesa zooni Oromiyaa hunda keessatti banuudha. Yoo lafa arganne immoo mana waajjira Macaa Tuulamaa ijaaruudha. Gamee banuu jechuun bakka hundatti kaayyoo waldaa Macaa Tuulamaa uummata barsiisuu jechaadha. Gadaan akka deebi'ee jabaatu, eenyummaan Oromoo akka jabaatu, Oromoon ofuma isaatii itti seenee akka waa hojjetu, namarraa eegu akka hin qabne, biyya isaa irratti abbaa biyyaa ta'ee biyya isaa misoomsatee uummata lafa amma kana qabaannee rooba akkasii qabaannee biyya akkasii qabaannee yeroo ijoolleen keenya biyya alaatti hojii barbaacha dhaqxee adaalaa fi galaana keessatti dhumtu namoonni Oromoo umurii gurguddaa keessa jiru naannoo 30 olii jiru itti gaafatamuu qaba. Odoo sirriitti karoorfannee hoogganaa gaarii argatee hojjetamee biyya Oromiyaa keessatti namatu gara keenyatti baqata malee hojii barbaacha yookaan rakkoodhaannee biyya kanaaf oolnurra hin jiru ture.
Kanaan duras lammiilee manaaf jireenya isaaniirraa buqqaaniif waldaan wal gargaarsaaf misoomaa Maccaaf Tuulamaa damee Ameerikaa tumsa taasiseeraa jedhan obbo Darbiin.
Hanga yoonaatti nuyyuu reefuma hojii jalqabne waldaan Maccaa Tuulamaa damee Ameerikaa garuu cinaakshanitti midhaan gara kuntaala gara makiinaa 7 geesseera. Walloodha warra beekaadhuma walitti bu'insu uumamee uummata buqqaafamee manni irratti gubatee wayyaa dhabanii nyaata dhabanii mana 61 deebisee ijaareera. Jara sana wayyaa fi nyaata kenneera. Aannan anuu keessatti qooda fudhate baruma kana keessa gara calqabaarra. Warra naannoo Beenishaangulii buqqifamanii qilxuukaarraa Wallagga jechuun naannoo Finfinneedha gara kiiloomeetirii 550 fagaataa uummata baay'ee achi qubatee ture. Achi anuu kana fuudhee dhaqee daabboo qamadii kuntaala 220 geessineerraa, wayyaa geessineerraa, saamunaa adda addaa, buskuta adda addaa, waan akka wayyaa ijoolleellee wanta dubartii dhaheessu barbaachisullee odaa akka kanaa waldaa Maccaa Tuulamaa Ameerikaa gargaarsa ergee geessineerra.
Proofeesar Muhammad Hassan miseensa boordii waldaa wal gargaarsaaf misoo Maccaa Tuulamaati. Uummanni Oromoo waldaa kana akka qaroo ija isaatti ilaaluu qabaa jedhan.
Nama walitti fidanii bakka bulu dhabillee akka haala barbaadanii waan kana taatee jecha isaan waan civil organization waan hojjetanii jecha uummanni keenya kana dubbiin galtee fi akka maddii dhaabbatan dhaamsiniin an qabu guddaan tokko kanuma.
Yaa'ii kanarratti hundeessitoota waldaa wal gargaarsaaf misooma Maccaa Tuulamaa keessa kan turan Dr. Moggaa Firrisaa argamaniiru.
Waldaa Maccaa Tuulamaa baarzaa fi dhaabu wal fakkaata baargamu. Maaliif jennaan baargamuun yoo al tokko kisee jedhee biqiltuu danuu baasu. Biqiltuu jechuun eddee bu'e kan mul'atu. Biqiltuu Maccaa Tuulamaa kun nama meeqa isaan eebanne hojjetaa baane akka baarzaa fi muramee dhalli kun adda gammachuu keessa hin jiru.
Hayyoonni dursitoonni paartilee siyaasaa garaagaraa akkasumas keessummoonnii fi qeerroof qarreen Oromiyaa yaa'ii kanarratti hirmaataniiru. Waldaan kun aadaa, seenaa fi afaan Oromoo akka guddatuu fi akka dagaagu keessumaa sirni gadaa guutuu Oromiyaa keessatti akka hundee jabeeffatuuf warreen biroos waa'ee bulchiinsa sirna gadaa akka beekan taasisuuf cimsee ni hojjetaa jedhan obbo Dirribiin. Waldaa wal gargaarsaaf misooma Maccaaf Tuulamaatti namni kamiyyuu kaayyoo waldichaa hubatee miseensa ta'uu akka danda'u obbo Dirribii Damusee pirezidaantii waldichaa ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinnee.
Gara gabaasaa kan biraatti dabarra bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa yeroo bulchiisa waraanaa ambulaa akka jiran beekamee jira. Kunis gaaffii hoogganoota bulchiisa naannoo sana biraa dhiyaateen akka ta'e akkasumas torban kana godina Sidaamaa keessatti mormitootaaf humnootii nageenyaa gidduutti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namaaf qabeenyaan ega barbadaa'e boodaa jedhameera. Kana ilaalchisee Yoonaataan Zabdiyoos hayyoota haasofsiisuun kan nu erge qabaa sora.
Akka bulchiinsi jedhutti warra jijjiiramu naannoon sun keessa jirtu hin feenetti dhibaan yaa'u jira. Jarii jedhan kun akka seeraaf uummatilleen mirguuf hin arganne tolche. Waan uummati ofiin of bulchuuf gaafate adoo paartiif bulchiinsi naannoo kibbaa deebisuuf hojii jiru warri laf goosu nam saamaa kaan ijjeessa nagabii dhoowwaa ba'ee jedhu. Jarii kunin hiriir seer malee yaame qawwee guure nagabii dhoowwuu qofaa miti warra nagaa eegullee naga isaanii dhoowwee jedhu ibsi paartii tanarraa ba'e. Kanaafuyyuu mootummaan naannoo nagabiyyaa eeguuf zoonii cuf bulchiinsa adda cuf keessatti hawaasaa fi aanaa adda cuf keessatti naga lafaa eeguuf asii achi ajaji waraana federaalaatiin bulchuuf ajaji. Akka bulchiinsi naannoo gaafateen adoolees 15 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaa jechuun gaafasii jalqabe bulchiinsi nagaa federaalaatti naannoo tan bulcha. Bulchiinsi kunin akka laftii ariifattee nagaa deebitu bulchiinsaaf uummati cuftiitti wal qarqaaree hojjechuu malee jedha. ogeyyoti university hawasa nanno saani mo hajaj warana timbulchu tanirati yare kakkaban dr kabbede tekle mikael hajaj kuni bi nagad debisajeda akijechisat wanni qara asana nagabiyati
መንግስት ይሄንን በክልሉ መንግስት ተጠይቆ ይሄንን ኃላፊነት ወስዶ ማድረጉ ትልቅ ነገር ነው የሚል እምነት አለኝ።
ሞትማዋም ሞትማና ነው ጋፋት እራፉዴ ሆጀቹኒ ዋንደን ሳከረክያት ሁጂን ወራና ጉዶኒ ነጋ ለፋይጉ ነገኒ ጉዳኒ ዮማሪን ጅራት ማሪን ዱፋጀደ ኦቦ ፍላታ ጊግሶ በርሲሳ ሴራት ናኖንቶኒኒ ሀጃጅ ሴር ወራናቲን ቡሉ ይመለጀደ ከጀቺሳት አም ለፍቲ ነጋ ደቢው ጅርት ዱቢኒ ሲዳማቶኒኒ አክደን ሳዴሙ ጅርት ቀበናዴሙ ጅርት ለየነ
ናንቲና ዛሪ ናንቱ ዲያበረበረው ሁኔታ ኮማንድ ፖስት የምጋብት ነገር ያለው ባይነኝ እንግዲህ ደነቀ
ወን ኸለ አርዳፍ ጉያዴን ጋዳ አርገኑ ዋን ኮማንድ ፖስት ነማት ያምሲ ሳቲ ምት ሁነኒ ህረግ መታክያት ወን ቢያ ፍናኖን ከስ ጅርቱፊ ወን ነሚ ጋፈቹ ጅርቱ ለፍቲ ነጋ ፈካቹ ለንዴት አዶስላ ወራኒ ኡመታ ሲዳማ ከሮም ነጋቲን ዋን ኒ ጋፈቴ ጅሩካነ ተቁባቴ ካኡመት ነጋን ጋፈቱ ቁባቴ ቱን እንዶፍቱ ለፈማንታና አማንታ ነጋጅር ወራኒ ቡልቹኒ በርባጭ ሳሚቲ ሰይር ማሌሌ ጀደ ናኖን ክባ አግዮሚቲ ሀጃጅ ካናን ቡልቲን አማት ወንቲ ምርከናይ ባንጅርቱ
ቢያ መገልገለ ከሳ ሳለማፍ ደቂቃ አፍርተሚ ጃ ኑብራ ሞለከ ሰጉያር ደርበ ሰዓት ኮፍ ደቂቃ አፍርተሚ ጃ ወለ ከናን ኮፒ ከኛ ደሐፈት ደበር Shalom. Hawwi tazarraa hedduu galateeffannaa kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Baaleetti namoonni haala garaa garaa manaaf qe'ee ofiirraa buqqa'anii jiraataa jiran qe'ee ofiitti deebi'uu dadhabuun isaanii rakkoo hamaaf akka isaan saaxilee dubbatu. Waajjirri hoggansa sodaa balaa godinichaa gama isaan rakkoo jiru hubatame haala jiru isaaniin deebisanii dhaabuudhaaf irratti hojjetamaa jira jedha Mukhtaar Jamaaltu gabaase kuno.
Godina Baaleetti namoonni haala garaa garaan qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqa'an. Rakkoon isaanii kan hin furamin bakka irraa buqqa'anitti illee taatee haala mijataa jiruu isaanii geggeessan irratti kan hanga ammaa hin deebi'in ta'uudha kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif komii isaanii dubbatan. Rakkoon hawaasni kaasu kuni nyaataa dhugaatiidhaallee rakkachuu jiruu isaaniitti deebi'uudhaafillee yaaddoo keessa galuudha dubbatu. Aadde Haliimaan bakka amma qubatanii jiranirraa waan hundaa argachuu fi jiruuf mijachuun waan bu'aa bahii rakkoo itti argaatiin hin jirru jedhan.
Qabeenya keenama rifeensi nu jirti garaan nu jira. Haga nyaannu sirraa haga midhaan hin binnu haga sirraa nyaannu sirraa maatii sirraa haga sirraa nafamnu sixanne waan takka amma uma sirruma jiruma sirraa guutuma keessatti jiraachuu jirra reeruu humnuma keessa jirti. Bishaan waan takka qabee keenya sana maal jirani sirraa ganda keenya sana irraa deemnee gandaan baasee sirra humnuu gara jinturanii lafa kiilomeetira kan jaha geessu deemnee sirraa achii waraabbanna. Waa takka jarkaanuma lama fa'aan fudhannee guyyaa sadii afuritti dabtiinee sirraa kalaamii nu gogee ilmi hoddatti dhumee nu dhufne sirraa guyyaa lama sadiitti oolle akkasuma gandambaa keessaa waraabban.
Namni gama biraa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dubbatan obbo Umar Baraartii qe'eef qabeenya keenya ganneetiin hin dhufne achittillee deebi'uu qabna kanaafuu mootummaan nageenya keenyallee mirkaneessuu qaba jedhu.
Abbaa warraa tokko ka deebi'allee hin jiru lafa sana mootinuu eela keenya. Kalooteenna waan silaa qabeenya bakka sanii nurraa buqqaanii san hunda qabatee irra jira jiin dhibeessa. Ammatti illee amma uummanni keenya namni tokko tokko lafti sun beeksa waan akka haphataa waan akka hancaa waan akka qumbii qabeenya uumamaa akka akkasii qabdi kan uummanni achi fudhatee qarshii gurguratu beeksa. Amma mootummaa deeggarsiis na barbaadamu nu godhamee lafa sanitti akka deebinu barbaanna akka uummata san nu jalaa kaasanii kalooteenna eela keenyarraa nu fuudhanii. Bakka deebiin barbaanna ammatti immoo rakkoo ammataa keessa jirra akka amma jiru kanatti jijjiiramu illee hin dandeenyu guddachuu illee hin dandeenyu.
Akka hoggansi sodaa balaa godinichaa kaasutti namoonni dhimmoota garaagaraatiin boqqa'an aanaalee godinichaa hundaa fi magaalota keessallee jiru jedha. Buqqaatonni kunniin ammoo sadarkaa sadiitti qoodamaniitiin adda bahan jedhame. Isaan kunniinis kanneen magaalota naannoo Somaalee irraa buqqa'anii gama magaalota Oromiyaa adda addaa dhufan kanneen. Daangaa Somaalee fi Oromiyaan itti waldaangeessan irraa buqqa'anii fi kanneen haalli jiru itti mijachuu dhabee ofumaa isaaniiti godinaa godina aanaadhaa aanaatti Oromiyaa keessa socho'an haala mijataa keessa hin jirreen adda bahuutu dubbatama. Namoota hawaasa buqqa'e kanaaf gargaarsa walitti qabaniitiin bakka garaagaraatti socho'aa turan keessaa tokko dargaggoo Nasiraddiin Aadami. Nasiraddiin rakkoolee akka godina Baaleetitti arge maal akka fakkaatuu fi eessafaa rakkoon akka jirullee raadiyoo sagalee Ameerikaatitti himee jira.
Iddoowwan sagalii olitti dhihaatu irratti argamanii maddoolaa keessa yoo fudhannee iddoowwan garaagaraa shan irratti argaman. Saraa, Madaallee, Sammuu, Boolee, Hara Goobanaa lafa jedhamu iddoowwan qubsumaan shan ta'an irratti argamanii. Kun kan itti aanu barraaqi dabar iddoo jedhamtu irratti uummata 7,000 dhiyaatutu argama. Madda walaabuttis uummata 20,000 akkas qorannoon adeemsameen kan mirkanaa'an jechuudha. Laga hidhaadha kuni laga hidhaa addeen bakka jedhamu qubatanii kunis uummata 10,000 ol achirratti argaman. Itti aanee Saweenaa qillisaa iddoo jedhamtu irratti argamanii uummanni kunis uummata 15,000 dhiyaatama. Kan itti aanu raayituudha. Raayituutti iddoo Harbuuca, Fincoo, Haraduubee, Goroolee, Bokkoolii fi aannan lafa jedhamtu irratti argamanii uummanni kunniin warra gammoojjiin sun durumallee uummata bishaan dhugaatii fi rakkoowwan garaagaraatiif uummata saaxilamanii hanqina bishaan dhugaatii fi rakkoowwan garaagaraatiif uummata saaxilamanii uummata agartee bu'uurumaanuu gargaarsi isaan teessu amataa weeqaachan faa yoo fudhanne daawwan sararaan faa yoo fudhanne uummata. Raayituu irraa bishaan booteedhaan itti geessaa turre kunis maamole lafa dhaamolee amma aanaa gurraa dhaamolee keessa jechuudha dibri la fajadam tujira yadi hukul tu habrona la fajadam tujira namni to kuko banka waye turin danda mu mata kan min fa sai tattu mata gartiya ka remote ti kan la fa fago ti la fa lalla mani namni gargar ta da kulle la fa sami jo itu ko fa la fa dande ko fa gargar ka ke da yoro baye bila ki yani motorani ki dima ture
la kofsan wal qabate garagaruman namon ka sane fi kan waajirri hoggansa balaa godina Baalee dubbatu adda addummaa qabaatullee hanqinaaleen darbee darbee jiraachuu hanqinaalee kanneen illee furuudhaaf naannoo Oromiyaatii fi federaala wajjinillee kan hojjetamaatiin jiru ta'uudhallee dubbatu waajirri hoggansa balaa godina Baaleetti ogeessi saaxilamummaa balaa hidhisuuf akeekkachiisa duraa akkasumatti ammoo bakka bu'aan itti gaafatamaa waajirichaa obbo Girmaa Naga'oo.
Amma bukaatonni akka waliigalaatti akka godina Baaleetti? Jalqabarratti naannoo 1137 turani almost amma immoo naannoo 1100 fi 1200 gadi siqaniira jechuudha.
1100 fi 1200 kuni amma maalirra jira?
Amma kan keessaa iddoo qabeenya isaatiitti bakka duraan irraa buqqa'etti deebi'aa jira. Kan immoo sumaaluma ta'aniitiin adjeessantu waradaa ta'anillee hin deebi'aatti walii galanii jiranii yaa'u marii gaggeeffamee jira. Naannoo sanitti namni qabeenya keenya qabatee jira warri qabeenya keenya qabatee jiru oorruu keenya mana keenya qabatee jiru sunuu nu gadhiise hin deebina waan jedhan irratti walii galame. Kan immoo magaalota adda addaa akka godina Baalee keessatti faffaca'anii jira nama magaalota Sumaalirraa buqqa'anii dhufatti hin jedhu kun isaan immoo yaa'u maraafillee ijaaramuu baadhu manni ijaaramaas jira kan manatti illee galanii jira jechuudha.
Amma kanneen humti hafanillee raayituu kan jiran kanneen madda walaabuu jiran hanqina. Nyaataa dhugaatii akka qabanillee dhakaasuu dhimma kanaan wal qabatee humni keessan namoota kanneen deeggaruudhaaf hammam tokko?
Yaa'u akka godina keenyatti yaa'u nyaatan miidhaan guddaan hin jiru. Haa ta'u garuu darbee darbee harcaatiinis jiraatu hamma danda'ameen mootummaanis miti mootummaanis maddii dhaabbatee deeggarsa kennaa jira. Ragaa amma qabnuuni buqqaatota akka godina Baaleetti keessattuu akkuma Oromiyaatittuu of eeggannoo fandii qabna waan ta'eefi. Bakka rakkoo qabnutti fandiin naannoo Oromiyaa irraa yookaan komishinii hoggaansa sodaa balaa Oromiyaa illee gadi nuu ergameeti akka godinaatitti mana kuusaadhaa qabna. Bakka rakkoon jirutti haga mootummaan giddugaleessa irraa gadi nu biraan ga'utti asirraa godina irraa kennamaafii jiraa jechuudha.
Ji'aan walumaa gala akka Baaleetitti waan hangamii dhiyeessitumee nyaata dhugaatiin maal fa'aatu dhiyaata waan hangamii hangaan beekuun danda'ama akka ji'aan yoo laalle fakkeenyaaf.
Ji'aan yaa'u namni akkuma noormima gargaarsiitti kennamu akkuma naannoo keenyattis akkuma federaalaattis nama tokkoof kiiloo 15 nyaata jechuudha.
Ji'aanii. Maal fa'a kiiloon 15 kun?
Midhaanuma nyaataati. Qamadii boqqoolloodha baay'een isaa irra caalaan oliirraa kan nuuf qamadiidha. Kuni yeroo yeroodhaan ingaa zayitiin hin kennama. Qarqaaramaa saniif immoo haalli hanqina nyaata daa'immaniif haadholee akka hin babal'anneef immoo supparsiiriyaan oor saaffaa kan jedhamu inni illee hin kennamaa fi.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Bulchiinsa naannoo uummattoota kibbaa biraa gaaffii dhiyaateen naannoon sun yeroof bulchiinsa waraanaan bulaa akka jiran ta'uun beekameera. Tarkaanfiin kun kan fudhatame torbee zoonii Sidaamaa keessatti mormitootaaf humnoota nagaa eegsisan gidduutti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun namaa badee qabeenyaan erga barbadaa'ee booda. Bulchiinsi magaalaa Dirreedhaa gumii waggaa lammaffaa waameen afaan yaa'ee haarawaaf ittaanaa bulchaa magaalaa haaraa filateera. Taayitaa bulchaa magaalaatti ittaanaa bulchaa ta'uun kan muudaman obbo Ahmad Mahammad Buyii nageenyaaf dinagdee magaalattiif qiyyaafata duraa kennanii akka hojjetan waadaa seenan. Mootummaaf qaamotiin dhimmi ilaalu dursanii nagaaf tasgabbii biyyaaf akka hojjetanii zeemaan waamicha dabarseera. Sidaamaas ta'e kutaalee biyyattii kabiroo keessatti dhimma humnoota rakkoo uuman adda baasee murtiitti akka dhiyeessu gaafatee jira. Zeemaan kan akka gaafate har'a waaree irratti ibsa tuuta oduuf kenneen ture. Ministeerri maallaqaa Keeniyaa yakka malaammaltummaan himatamanii mana murtiitti dhiyaatan Heenrii Rootich barreessaa isaaniif namoota kan 28 waliin kan himataman yoo ta'an qarshii hidhaa ijaaruuf biyyattiin ramadde keessa doolaara miliyoonaan lakkaa'amu erga mancaasanii booda poolisiin to'annaa jala oolche. Jaarmiyaan baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa murtii biyyoonni Awurooppaa baqattootaaf kooluugaltoota utuu addaan baasin Liibiyaa keessatti akka hin hidhamne labsame simatee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Daggeeffattoota keenya sagantaarraaf qabnu kanumaan xumurraa bor walitti deebina gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti fufa. The Voice of America.